You want catch a pretty girl? A girl who have everything.
Remember where you
a girl
from.
Who wanna care who's challenging. Better you be original. Don't pretend. Me I tell you man, don't pretend. You have to be real. Strong. Be what you are, man, me I tell you. Don't pretend. If you pretend, no girl not come for your gate. But if you be original, no for them.
Ndali nikibwezi fifieni mkonjera ye mwenda lukulisa na naiseri Tidaya mbila toseri moti mapunzulo primary mpaka na rose daga fila kusego ndale sukuli ya tabango jumweti nkaicha teri Kumaridata sepana makanizo pomwe ya daga yamba kukoleji Yaliro ngeregi nigolo Oda sinhe jukundija kejidaje wa zedi nenamu dagwa Mori tuina ndazi kusane kani uri yae Unrujani angu mulon rosu kucha Chomwenda wona ine teraji dali yosunguza muru zedi Walo wa mchipinda mwage ndamu bezale ni mtu wa mamuna Nuri ah ngai we nchano ujiraji we Mkisi wada kwa lida kuno shukuru kodi Nanga mtu wa muno ujina ijani mchipinda muno Yoda ni nalarira zedi wa uri kanine sinino zere zeka sinilu ziwa Jomwenulu lankula na mulondo lera jisukuru Dalazi dani nyasa zedi mori ntanya muka mtumba mwaga Nkuri ntaka kutatani handele waja Nuru yenda daka nisa nuri ni angu gulada megi nijingwe Kafi kunyumba nkanzi kweza basi Dalo lera nuri ya kusuera yu Oni tabano
Chipanda chubi kana kosipam
Zina zigama jiriga mundu kumai yangana Uwakala uru uonu uraba balukanga disuzuru yendo saka gamina wanziraya Dala ndagu imkazi wina ye mwendagu izana na izedi kumamkazi wogu dali jina jilijo sewyo Siguli inodanu zori Ewe manje tepete kunyanja Ni kutono ene dati kanizira ni ureba junyi ni mundu nesintu sambia Kumasunya njia kujande kuruguli mwona ni urugodi umakaniza mwonyi ziru banji kwa Suzoro me kujukosuka mino menu kujolo mwono kujukosuka ni mezo menu Nawani iwe sole shabu nende kengwa bila kusinchu wale Inu za kumbuya nuriba jende vuru senchu wale kulisaro ni uritemele Suzo vuru kusenchu wale kulisaro menu kujufune gani meze we
Kwa di gani nchere ra gani gani
Kipanda chubi kana kosipam
Supano anacha nuza kurijabu ino Njena ngane nabi uroku meno ufuna dibide Chavina tepita tuku alino kwa hotel Nuri tanuzi yangu muka nina jiri jose kodi Kuku hodoroko kagu nkasa kuka Kumele kukosu bide kwa kurauni kwa mkono Sikuloli dafika lori ribiredi kumene kuja Ia danuza adi ribire kushopu wakani kulire mkuna Sono zala zangazi da solo welo vala masiriva Si sono zida mchira ranga yonji anga saro Kufika mucha kufala ka mkuna Dala utina kukaku kani kakuri nende mufunuri ya yenda masiriva sumwewa Kufika kucha kuhodero kujeda vizi jibonsu Kumatono jimundu jidali mvipangu Nurikuti mtu yunjani ino akotiwe suku Ziwa mesa meno nde mabounsa aji Nurikani vima bounsa mvimene vine ningesa mvitriki dali
Ningaji so sega chanze viru
Chipanda chubi kana kosipam
Figa pa jamu ene jibonsa jija jidani yanga na jikuti Uyu salowa wiyai Soda vali sabaro Dimaganizi wantubwela muno vanda sabaro muno Ndi chulo dambu majishisha beba jauda Aie futu la kende shani mafoda alibe ndrama Ina nuono na suno mundo mkaza alo jishisha jimri jamba mbiyonji nuri na neno welelewe Nuri we ratakula jitegu nufunu lowa iwe E dalama muna mzago mpayu E chidani kuyaba kosi kwi Nuni vungi roga binga Tuli utama mbuza ni bira beba jago di iwe jete zibida Nda muza nuri tuli nungwa yuwa noza ni wereke taga inu Kosu nijo setamano rukani
Uwa nuti mpina dala kiki chidani bataba kondro bayaba
Chipanda chubi kana kosipam Chipanda chubi kana
watame You think I joke me I make?
Girl like Julie can be me girlfriend
hey.
Julie can be me girlfriend You put it up Julie can be me girlfriend I wish you spell J-U-E-L I-N-A-E Julie pretty girl I rock a poor man art J-U-E-L I-N-A-E Julie pretty girl I rock a poor man art Me know another girl when she name T-Gona Every time she see me she love your question She say she want to know what Madam me means Me tell her everything I be one like this M
Makolo atatiwa
Oh Nanga a
Antuosi atatiwa Kali la limoti
Nanga u
Utaka la wanga
Nanga m
Mayanga utaka la iwe
Choka Nanga b
Bambo wako nditaka la ine
Nanga i
Iwe dine dipaka mpaka
Chipanda
se wanji da Nkajira soji ni tamanya nizeli Wondi numu yikali la dara Sonye zani tabano Kadula ni kaya Onhomu na kautikola ni kaya Oye mwali Just like that. Original anime to me come back again with the same style. See, you know. If you have a lover, no one tell it and everybody me. This. Don't let your lover to work with a previous lover. See, I'm a Claudian from many was an attorney and anything, anytime, something can happen. See, believe me or not. Same style. Do it. 2006 production. See, same thing as still rolling. Me want to rule this. I never to be comfy, nice up your party. See? Jiso, you hear? Did I go man and the Vivian and Conjera, Guadula, Guadalanjo, Concaca, Gua Sofia? In a one morning, you will make that Tarata and Dabu Mugira Massiva Menu, Marica Sangarida, and Vivian, but heavy. You would eh, whom I met Vivian in Mulibo in.
Nilivo Madison, you will live.
Tano ndia mungadziwe uso angambi na njoka Vivian ni uso amevu.
Aiwe nilivo Madison, kumatone wa hapa chaguli enda mwanji njulieri.
Vivian uli hapa ene kwane leka na niwe ni wosu uvurika kwa kenu uvurika inaye. Vivian, mumunu one ramu sinili kuja inaye.
Bota.
Nigurilo sinili kuja.
Aiwe nega.
Jambu kaila kuja visuba geri, vimpunga, sinili kuja inaye. Ziku hilo ndasunga kasima ganga ndapiga masana kena ndaiga mkontena mkuiga baka bari pa mambaba jani uri njia mazulo
Inde
Pobela Vivian nabeza Julieri sima yose wafeula
mkumpa Kwa nino
Nikuri Julieri sima yangaya bila urumai yanka vamwa
Inde
Ndiye kuri mtola muji chichodani kulira chichi Chaleza nchagere
chichi Kwa nisunga mali seni
Kwa siku kundasunga kwa 4,000 yori nkakulile fereleza Kwa bato mai kumkoma Nabeza Julieri warenga ndalama yose
Nikuri
Julieri mtola mumu kwa siku ndasia 4,000 Yaenda bwanchi 4,000 Julieri inu Yodani yankaruji pongwe Kukute ii mtaite nga mwene nabiti la kushibata la kuse center green ingi mutu umandipu etega Nikuri kuma zona Julieri inu munga ono nge 4,000 kwa jifaja nichi kwa zona
Kuma Julieri amena ingalari
So no ine kwa nsiana ni vivie ni viju kondija nga jose jidata lila Kwa mwona Julieri ni nkangu umu jirira mwano Umamula mkuleza jivu mkwezo kazoka ndanya sidwa na ebwanchi Sano yoda afika mazulo ndia mazio kwa zon rojira bino waro tiga no punzira Sofiro luso lo mvenka nizu ujitirai Oda afika bino bino mwole modani bezo kichini nuka zinga nyama
Hi sweetie, mupiga atu
Ufusa kutinu upiga, nuone kanga tenulima
Hey, nyamemene ya jani, ya ngombe ya mbuzi
Ya ngombo mafuno tagule famu
Tawa na mtuli mozi
Usamala we ndiwe upiga niwe kodi Azuji tiraru
Kwa nyamaike ndendi olimbaru Ngombe mene ya imuna ya ikazi
Ya imuna ya dalima hobu wako Kabino mafuno jirena yoji mkoswe Kiyo wapa
What's wrong with you? Watawa ni kwenu kwenu
Natanuka ngatijinga mu
Chicho sa jimendo ufusongo ndi anka mngala wake
Umarindziku ya anka mchenga Uka mnganga jona
Juli Zajika nasi kwa nikango
Ndanti kwa maliza kupinga cha kujajo Nadia neka ndama na dara Kundantu kuta Sikiretu ulendo ujibindo kakona Najwone kyo yurubwere juzani kari yaba mbali baba
Kole ndatule ya darling pingo kona sitipe mpera
Sitipe mpera nuwone kangati wa msembe ne Nuwone kangati reverend ne
Ndipa yu ndufunse kufunso Alanta na wona lero masana nita unuli nkai moro yanga nini kazi ndindani
Vuto la kulo yamba nilemene rodu You listen to people. You listen to people too much.
So I'm not supposed to ask. You are not a lot of banana or nangondos.
You are Julieri. Nizigi lo uza zona mtu wa mkulunga diyo.
Agishonzi sibiri sila udadhani wezi. Asa ni nyasa
inayi. Kwa langa upita sokuti. Tapwele ya tigambilani buno mbino.
Unisoko sera zedi nunga kona babalaza.
What's so wrong with you? Why are you behaving like this? So you've actually forgotten where I got you the way you were, right? And you have the right to pick bitches in my own car.
Ah, zongo vera wandu basi. Udanona kuti niri mbiche ine. Ndatenga biche kuti ine.
Oh my gosh.
Yet you will many of Darandidanya Mugani would ya. Little Jen catches up with Tabano Vivian. Yet Daga Womanakum Siga, where you are Sardini. Umanima Vidal, send that deal with Juliet, a man near on the Robin Biobaba. Natsigam Karim or a few of ever Jumbo Jeseta. Eh, Namuana Juliet Aruba, Maswari, where I'm Gajiri Mundima.
So no shigadere, what's going on here? Who is this?
Mzanga uyu Vivian indalina yegale gale kusuguru kutebe. Vivian ijongo muona Julie dala oda imirira.
Kodi mali seni, amini inde Julie ujad.
Nyaguri inde Julie ruja na ameyu.
Suni uwe ufusanga rindani.
Kwante ramwene Vivian oda yambu mushisha Julie.
Ufuniri bandane bano, kwa mvuguri nda kubatole mnyo irari weyo wabasi. Mumuna ya majino chukanga mpawairi sikuwa mama vega. Inaangaji tisiru kumuzi. Mhumi ya angai ino dalam sieni, mali seni, karien. Kabuna kufuni siyeba si mteza uri bandane. Mkubande, wangu ngandi kwilewa wewe.
I can't do that.
Mbipata jonga jire wei ni Julie rai. Ai legeni, nchiru ntangu yanga ino bani, ai legeni.
Sajika na sikuwa ni kangolena. Sajika na machabiki.
You think I joke me a make? Kaya! Can't believe, girl like Juliet, anytime you see ya, what a come on me a ya. Can't believe, girl like Juliet, anytime you see ya, what a come on me a Julie. She was a pretty girl in a way at Julie. She wanna care her son like Julie. Like a father, she get out of Aunt Julie. The other day, she take a friend man Julie. She show up your baby, not the toilet Julie. No, I just see her take a money man on. Like Delilah, she a gone like the soccer. Can't believe. Girl like Juliet, every time you see ya, what a come on me, yeah, yeah. Can't believe, girl like Juliet, every time you see ya, what a come on me.
Just like that, there is
Julie, sajinka na sikwa ni kango nena.
Nkangu nena.
Sajinka na machabiki ni
kango. Ah, umawawira rame gimumu mundu mkumadala.
Sajinka na sikwa ni kango nena.
Mangulu vili yaziri sose.
Sajinka na machabiki ni kango.
Sinka da mama nena.
Thank you. Hear me!
Ulendo taenda bwino, atuo sali bwino, misonga nenali bwino, zose zinali bwino, amala wakulanda na kuti kupaseni, amala ku Birmingham kuti kupaseni, amala ku Manchester kuti kupaseni, amala ku Abuja na kuti kupaseni, money.
Ore mikizekani kwa wa? Inezinanga ndiye Matias Potani. Chokera ku Ananda Gabo Studios. Tusoranga linalo tere. Zimanga kakuti ati nyoma lyrics ano amalo tesedwa. Ndeni kakuna kumva chokera paka mufano. Kodi anyakwa zvinezvi zvona kuti malo tesedwa.
No yes, it's from my living God. It is
from my God. When the lyrics come from the power to me more than touch you me chest from me Lord. When the lyrics come from the power to me more than touch you me chest. I have a pretty wife and she named Jesus. Family God that and she named Chico. I'm the next man and them call him Nizo. When you hear life come, we see through the window. All ready, figure a disco. Me Lord, when the lyrics come from, they come out of me mouth and touch you me chest from me God. When the lyrics come from, they come out of me mouth and touch you me chest.
Let's go beyond the pussy man that we ain't had it with no day. So come on me. May I have another journalist here?
Olemi kese kanya kwa wa, ine ndi kwanga. Ndajogera kusolanga la kudanya kwa wa mene ni mnachukira mwje kwa dziku la masiri mene mnachukira ndodi kodi kudi nungu imbe jonji mumba mbaka imwa jitaka kodi ya kakuru kaja
iwanga kusolangu ino
ai sisu na kodi ya ine ai ai jowa wa singoleza ai ai doba wa singkudia ai ai kanini na sindija ai ai chiku ni singoleza
I'm sorry that we never tell you already I'm natural clean and natural wicked next generation
olele zeganya wawa ine sinanga ni chioni nguruwe kuchukira ku gazette newspaper ndipo kusolanga ndira kuti inuwe maoneka kuti mudari mukhale phungu wa nyumba ya malamulo kudera lanu mukhoza kutukula ndipo mukhozopanga chinthu chodzinga bwinobwino koma ndi madabwana anu kuti nkhani za ndali simutenga kugawo kuti pamene mungaruze
zoti okay thank you so much fusola bwino limene ndili yankhe chonchi Sing again, hey.
Darling, zilinga dipelete.
Akangoti about turn.
Wabambuya matokolo.
Lonje, sing again.
Darling, zilinga dipelete.
Ndati akangoti about turn.
Wabambuya matokolo.
I think in the way I'm gonna do.
This is very true. Very true.
Ole megesega ndia kwawa. Ine ndine thandi mkandawire. Nikudziwa munolome kuti fusona lilose muli ndi yankho lake. Komano mungandiimbire kwa nyimbo ichena imika ndi Eric Donaldson chaka cha 1973 komanso before the jama 90s.
Okay.
You make my life so rich. You know you could be some money. I'm baby you're so sweet. You know you could be some honey. The way you stole my love. You know you could be
Sekanya kwawa, ine ndira Christina Tsiwe kuchokera ku Sunrise Newspaper. Ndimafandidzwe nawo, inyo moneka kuti simatutumuka, sindikudzoti chimakulembitsani mtima ndishani.
Ndikuuze!
Ndani ndenyuka kwa
misala yo.
Narabwela jivanga mali zeni, njoka moi baba no amba kuchama office zeni. Zuri tsiru ndalega rumene zeni.
Kala ndao no ringa kale kuri ama no pieza ndari ya mpizebo munyeze tamuna mwaka kuruka. Ni kuri nujwelo kwa ranjofu mwaka kula shurushuru ringa mwede njinge jebo jengingi jidapa.
Hey, the shurushuru mali zeni, mambo chula shurushuru lelo. Mwaleko kwa magari kwa rajuli eri, kumarungu kwa mbagu mlungari vari. Mia lugo mali zeni, mia luka, ogo nani wantu, okusega, tigoli usegani. Tambwela no maliseni, kwelela ni sandila kuitsa maliseni, mkomelelo. Jambo hawa jama jumaji julieri, jambo hawa jumunda kuitsa bambali ndigo. Ndaira lovela ine maliseni, ndara lovela ine. Umundi sasa ine, wanga mtu asabwe. Maliseni, wano mundifuna?
Pevani,
mundifuna bani?
Pevani vivi ya ni mundu sola kila jive mbele ino mama. Kululu kile
ene. Enicho kelani, ya choga ni wakumabanga batu. Kusante kwa nasa kwa mkobeka koko, jimendoto yipana, choga ele maliseni.
Vivi ya ni mundi jaga yalaga ya mundi kwereka, mwiru ni kanka chonto. Chuba ndule mujaka kuya makanga ndo wajacha mato amene
Julie
e
chandika nika ineshi kondi
number one dot
jengu jenda shita enda kwa nayo
what's me style now e you want to be happy for the rest of your life I take a pretty girl and then I make her your wife nobody would force and nobody would advise everything shall be alright for the rest of your life you want to be happy for the rest of your life I take a pretty girl and then I make her your Nobody would defy everything shall be alright for the list of you. Let's come. Love a little girl. It is not a sin. Love a woman to the max. With a strong feeling. It's a day to kind of thing. Man, you have to feel it when she come in your yard. And I tell you something. That she love you so much. She want your gear something. She kill you on the rib. She kiss you on the cheek. She look in your eyes and caress your back. A little love for that. She want like this. She cry. Satisfaction she as she cannot figure to. You want to be happy for the rest of your life. Take a pretty girl and then I make her your Nobody would advise, and every little thing shall be alright. You want to be happy for the rest of your life. I take a pretty girl and then I make her your wife. Nobody would force and nobody would fight, and every little thing shall be alright. Do it, sing.
Chandika nika ineshi kondi, jengu jenda shita enda kwa nayo. Chandika nika ineshi kondi, jengu jenda shita enda kwa
Well, this is News at 8, and you're with me, your host, Animal Toby. Stay tuned for us, the headlines in
different things right now. Kwari ya tuambini kumarawi kundo mbakuwa njuzi yae. Mbakuna ife ni kakula kumangu jibempa basa. Ndwerengenau. Jima bereka inge kwa mtima mwini mangabuino yae. Kipu kwa 75 kwa nyo kurela njuzi sindrama ya mbiri yae. Wa? Chabu nipo pesa njuzi wepa ya kukanyika kuzu mbuli. Udari makomu lelosi ya kwa suda mbele ya inghani. Ya kupesa vanu kumfira malikoni. Kumfira malikoni mpaka na vanu wana kunja kukuda. Kumfira me malikoni. Wa? Kwa malikoni utimfira mpaka na nini kote. Kani sinafunuko suzuazu kujirika nziwa yako yo. Kwa ringani wa suzuazu mwesu ina njiwa yako karabanji kani. Wachoni kukusa vanu karajende nifuna nipeke kani. Ukubilisa kumulolo. Ukunipeleka chanti machovani. Kani zafaire sinamfira gari. Funa ndiyate skrinyanga indonele. Jeji tachete. Tafata iwe. Akala chete. Tafosa iwe. Wow, got to use a focus of Savannah to come in here. Wow! Choco Katimba, pretty Mike!
Zola, ufulu wako.
Bonne, eh? Akumbe ulipao.